All right, Brother Emmanuel, will you pray?
Asante kwa kutuamsha siku ya leo, asante kwa kutusamea makosa yetu, asante kwa kurumaro kwa sababu ghadhabu yako hiji yetu, kwa sababu sisi ni watenda dhambi Mwenyezi Mungu. Lakini kwa haya yote umedhihirisha mapenzi yako juu yetu, umetupatia nafasi ya kusikiza neno lako ambalo lina uzima wa milele Mwenyezi Mungu. Tunaomba kwamba utupatie rehema, utupatie usaidizi tuweze kulielewa, tuweze kulisikia, tuweze kujenga kiroho. Ili siku ya mwisho tuweze kupendeza wewe kwa sababu sisi wenyewe hatuna uwezo wowote. Tunaomba haya machache tukiamini katika jina la Yesu.
Amen. Okay, choir, the Lord will provide. Great job, choir. Now let us continue the study of our catechism. But first we'll start with the first two you've already memorized this week. That is starting with question 130.
Tutaanzia swali ya 130 kwa sababu ya mahali yale ya kwanza mawili tumeweza kuyakariri.
What is the purpose of baptism?
Baptism testifies that God has
given
them from their sins
through Jesus
Christ.
Question 131, who are to be baptized?
Only those who repent of their sins and believe in Christ for salvation to be baptized.
Ni nani wa kubatizwa?
Ni wale wanaokubali dhambi zao na kuamini Kristo ndio wanaopaswa kubatizwa.
Question 132. Should babies be baptized?
No, because the Bible commands it, nor give any example of it.
Je, watoto wachanga wabatizwe?
Hapana, kwa sababu Biblia haiamuri
very good. Now for the remainder of our time, we want to continue in Proverbs chapter 10.
Kwa muda ambao umesalia tutaangazia kitabu cha Methali sura ya 10.
And for this morning, we'll be in verse 24 to the end.
Na siku ya leo tutaangazia mstari wa 24 hadi 32 tamati yake.
Proverbs chapter 10, starting in verse 24.
Methali sura ya 10 mstari wa 24 hadi 32.
This is the word of the Lord.
Na hili ni neno la Mungu.
What the wicked fears will come upon him, but the desire of the righteous will be granted. When the whirlwind passes, the wicked is no more. But the righteous has an everlasting foundation. Like vinegar to the teeth and smoke to the eyes, so is the lazy one to those who send him. The fear of the Lord prolongs life, but the years of the wicked will be shortened. The hope of the righteous is gladness, but the expectation of the wicked perishes. The way of the Lord is a stronghold to the upright, but ruin to the workers of iniquity. The righteous will never be shaken, but the wicked will not dwell in the land. The mouth of the righteous flows with wisdom, but the perverted tongue will be cut out. The lips of the righteous bring forth what is acceptable, but the mouth of the wicked, what is perverted.
Methali sura ya 10 mstari wa 24 hadi 32. Aogopacho mtu asiye haki ndicho kitakachomjilia, na wenye haki watapewa matakwa yao. Kisulisuli kikiisha pita, asiye haki hayuko tena, bali mwenye haki ni msingi wa milele. Kama siki menoni na kama moshi machoni, ndivyo alivyo mtu mvivu kwa wa mtumao. Kumcha Bwana kuongeza siku za mtu, bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Matumaini yao wenye haki yatakuwa furaha, bali kutaraji kwao wasio haki kutapotea. Njia ya Bwana ni kimbilio lake mtu mkamilifu, bali ni uharibifu kwa watendao maovu. Mwenye haki hataondolewa milele, basi bali wasio haki hawatakaa katika inchi. Kinywa cha mwenye haki hutoa hekima, bali ulimi wa ukaidi ukataliwa mbali. Midomo ya mwenye haki huyajua yatakayokubaliwa, bali kinywa chao wasio haki hunena ukaidi. Neno la Mungu.
Thank you very much. Now, I want us to focus just a little bit on this first part of the passage that we read in verse 24.
Nataka tuangazie mstari wa kwanza ambaye inasema mstari wa kwanza katika mstari wa 24.
Because we learn there that the Christian's desire shall be granted. God will fulfill the desire of the Christian.
Tunaambiwa kwamba kile kitu ambacho unatumainia ndani ya Mwenyezi Mungu atahakikisha kwamba anatimiza.
Verse 24 puts it this way, but the desire of the righteous will be granted.
Tunaambiwa kwamba na wenye haki watapewa matakwa yao.
Now we have to be very careful as we approach this text, because there are many false teachers who will misuse verses from the Bible which say such things.
Ni lazima tuwe makini wakati tunasoma maandiko matakatifu na fungo kama hili, kwa sababu watu wengi ambao wanatumia neno la Mwenyezi Mungu wa kujifaidi hao wenyewe huwa wanaitumia mistari katika Biblia kwa njia ambayo haimpendezi Mwenyezi Mungu.
Because there are false teachers that will take this text or take a text like Jesus when he says, "Ask anything in my name and you shall receive it."
Na kwa mfano unaweza pata mhubiri ambaye anahubiri injili kwa sababu ya kujitajirisha mwenyewe, anatumia neno ambayo Mwenyezi Yesu Kristo alinena kwamba ukitaka chochote omba kwa jina langu na Mwenyezi Mungu atakupatia.
But rather than to listen to so much noise from so many false teachers, let's look at what this particular text actually says.
Lakini badala ya kusikiza ujumbe kwa watu ambao wanapiga tu kelele huko nje, hawaneni neno la Mwenyezi Mungu kulingana vile angependa, ni bora kwamba uangalie maandiko matakatifu na yakuelekeze yenyewe.
It does not say, hey, to you everyone, your desires will be granted.
Tunaona kwamba ile mstari ama sentensi ukiangalia makini haimaanishi kwamba mtu yoyote, inamaanisha tu wale wenye haki mbele ya Mwenyezi Mungu, wale ambao wanahesabiwa wenye haki mbele ya Mwenyezi Mungu, ndio matakwa yao yataweza kupatikana kupitia kwa Mwenyezi Mungu.
Rather what it says is the desire of the righteous will be granted.
Inaambiwa kwamba matakwa ya wale ambao wanatenda haki mbele ya Mwenyezi Mungu ndio yatatimizwa.
Now, what do we know about the righteous?
Yeah, tunajua nini ile hali ya katika ile hali ya kuhesabiwa wenye haki ama kuonekana mwenye haki mbele ya Mwenyezi Mungu.
We've discussed many times how the Bible points out there are two kinds of people in the world, that is the wicked and the righteous.
Tumejadiliana mara nyingi wakati tunapitia mafundisho ya dini jinsi kuna aina mbili tu watu ambao wanapatikana katika maandiko matakatifu, wale ambao wanatenda haki na wale ambao wanatenda maovu.
And that the righteous are that way not because of their own doing.
Kwa wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu wanatenda haki, haipitii uwezo wao ama ushawishi wao wenyewe.
Rather the righteous are made righteous through the work of Jesus Christ, not their own work.
Wale ambao wanahesabiwa wenye haki mbele ya Mwenyezi Mungu wanahesabiwa wenye haki kwa sababu ya matendo ya Yesu Kristo kufa msalabani, sio kwa kulingana uwezo wao wenyewe.
So what do we know about the righteous? They are the believers.
Unajua kwamba wale ambao wanaitwa wenye haki ni wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu.
They are God's children.
Ni wale ambao wamehalalishwa na Mwenyezi Mungu.
They are the ones who have been born again.
Ni wale ambao wamezaliwa mara ya pili ama wamezaliwa upya.
They are the ones who are made new creatures.
Wao ndio wamezaliwa upya, wanafanywa viumbe vipya.
The desires of the righteous will be granted because the desires of the righteous are new desires. They are desires which God has given them and that align with the word of God and the will of God.
Tunaambiwa kwamba matakwa ya wenye haki mbele ya Mwenyezi Mungu yatatimizwa kwa sababu ile haki imepatikana kupitia kwa Yesu Kristo, na hao kuamini kwamba hao ni watenda dhambi na wanakiri kwamba yeye ni mwokozi wao, na nia yao inaambatana na nia na maksudi ya Mwenyezi Mungu.
The wicked desire wickedness all the days of their lives.
Wale ambao wanatenda maovu, mapenzi yao, tarajio yao, anasa yao ni kwamba wanapenda kutenda mabaya.
God will not grant the desires of the wicked because their desires are wickedness.
Kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu ni mtakatifu, Mwenyezi Mungu ni mkamilifu, na kwa hivyo yeye hawezi fanya kazi pamoja na wale ambao wanatenda maovu. Kwa hivyo matakwa yao ambayo yanatokana na ile hali ya kufikiria maovu, Mwenyezi Mungu hawezi timiza ndani ya watu ambao wanakosa kutenda haki.
And every one of us are born that way.
Na kumbuka kwamba kila mmoja wetu, bila ambapo tumeambiwa katika maandiko matakatifu kwamba tumepungukiwa na utukufu, si ni watenda dhambi.
Remember, the Bible says that none seek after God, all are wicked.
Naambiwa katika maandiko matakatifu kwamba hakuna ambaye anamtafuta Mwenyezi Mungu. Sisi wote tunafikiria maovu, sisi ni watenda dhambi peke yake.
We all fall short of the glory of God.
Sisi sote tumepungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu.
Every one of us sins.
Kila mmoja wetu huwa anatenda dhambi.
We're born perfect. And then we grow up and at some point we choose to sin. That is not what the Bible teaches.
Tukumbuke kwamba wakati tunazaliwa huwa tuzaliwi kama tusini wakamilifu. Ukweli ni kwamba si huwa tunazaliwa katika hali ya kutenda dhambi, tunafurahia dhambi.
But rather we are born in sin. As we get older, we choose to sin because we are sinners.
Sisi wote ni watenda dhambi, tumezaliwa watenda dhambi. Kwa hivyo tukikua katika ama tukikomaa, huwa tunachagua njia mbili, ama unaendelea kutenda dhambi kwa sababu wewe ulizaliwa katika hali ya dhambi.
Our desires are wrong. We want wrong things. We want things which are opposed to God and are not God.
kwa sababu sisi tumezaliwa na asili ya dhambi ndani yetu. Wakati wote, wakati tunaambiwa maagizo kulingana na Mwenyezi Mungu, huwa tunapinga na tunafurahia kuishi katika dhambi.
And that is why Jesus says we must be born again.
Ndio maana Yesu Kristo ananena akisema kwamba lazima tuzaliwe mara ya pili.
Because at our first birth, every one of us is born spiritually dead. We must be made alive in the new birth.
Wakati tunazaliwa mara ya kwanza katika mwili, huwa inamaanisha kwamba sisi sote tumekufa kiroho. Kwa hivyo lazima tuzaliwe katika nafasi ya Yesu Kristo ili tuweze kupata urejesho na uhusiano kati yetu na Mwenyezi Mungu.
And that is the work of the Holy Spirit.
Na hiyo kazi imeelekezwa na Roho Mtakatifu.
That is the new covenant.
Hiyo ndio agano jipya.
That is the Holy Spirit taking our wicked heart of stone that desires wrong things and giving us a heart of flesh which now desires right things.
Kazi ya Roho Mtakatifu kwa yule ambaye anamcha Mwenyezi Mungu, kwa yule ambaye anamwamini, ni kwamba inageuza nafsi yake, roho yake ambayo ilikuwa ya mawe na inakuwa ya nyama, na anakuwa rahisi na mwepesi wa kujua neno la Mwenyezi Mungu.
And so when we read Proverbs 24, but the desire of the righteous will be granted.
Wakati tunaambiwa kwamba na wenye haki watapewa matakwa yao.
We have to understand this according to the word of God and not according to the imaginations of men.
Ni lazima tunaposoma hiyo mstari tuelewe kulingana na Mwenyezi Mungu, sio kulingana na dhana za binadamu.
Because we have many, many, many false teachers here in Kenya who distort this text and many other texts in the scriptures like it.
Bila ambavyo tunajua na tunafahamu ni kwamba watu wengi ambao wanajiita wachungaji, wahubiri, walimu wa dini, ni kwamba wanatumia fungu kama hili kujieneza habari ya Mwenyezi Mungu ambayo sio kweli na vile Mungu angependeza.
And they will tell you that it is not God that makes you righteous, that righteous means according to your own works.
Na wengi watakudanganya kwamba haki haipatikani kupitia kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Pia wewe kupitia kwa matendo yako, kwa mfano kusaidia maskini, kusomesha watu wengine, inaweza kukuwezesha kupata ufalme wa Mwenyezi Mungu.
And they will tell you as long as you live a good life and you have enough faith, now God will give you whatever you desire.
Na wanaweza kudanganya kwamba ukiishi maisha ambayo inapendeza watu wengine na pengine ufanye vile Mungu angependa, unatarajia kuelekea katika ufalme wa Mwenyezi Mungu.
They will tell you if you obey God and you give that apostle or bishop or man of God, whatever he wants to call himself, if you just give him some money, obeying God, now God will give you your desires and give you much more money.
Na kwa wengi ambao tusomi maandiko matakatifu, utapata yule mhubiri, yule mchungaji ama yule mtume anakudanganya ya kwamba ukisikiza neno lako uweze kutii neno la Mwenyezi Mungu na utoe fungu la 10 ya kwamba utawezeshwa kupata nafasi na ushawishi mbele ya Mwenyezi Mungu kuweza kuwa mtoto wake.
It is a scam.
Hiyo yote ni kashfa, hiyo yote ni uongo, uongo mtupu.
It is nonsense.
Hiyo ni mambo ya upumbavu ama mambo ya ujinga.
The Bible teaches no such thing.
Kumbuka kwamba maandiko matakatifu hayaneni yoyote, hayaamrishi yoyote kuhusu jambo kama hili.
But these false teachers depend upon you not knowing the word of God.
Lakini kwa sababu wao umekosa ama umepuuza neno la Mwenyezi Mungu katika maandiko matakatifu, wanatumia hiyo nafasi kuweza kujitajirisha hao wenyewe.
Because if you don't know the word of God, now they can take a verse or two verses and tell you it means something which it does not really mean.
Na kwa sababu umekosa kusoma maandiko matakatifu ambayo hekima ambayo Mwenyezi Mungu inatoka kwa hizo hayo maandiko, wataweza kutumia hiyo nafasi kukunyanyasa ili uweze kupotea katika njia za Mwenyezi Mungu.
And such men and women are an abomination to God. They are not men and women of God. They are enemies of God. They hate God. They hate what God stands for, and they love their humanity, and they ultimately love only themselves.
Wale watu ambao wanatembea, wanaume kwa wanawake ambao wanatembea kieneza injili ya bandia ya uongo juu ya Mwenyezi Mungu, ni chukizo mbele ya Mwenyezi Mungu, na kwa hivyo hawezi fanya kazi ambayo inaambatana na maagizo na amri za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hao ni watu ambao wameamua kuangamiza neno la Mwenyezi Mungu, lakini neno la Mwenyezi Mungu litadumu milele na milele.
There are only two kinds of people in the world.
Kumbuka kwamba kuna aina mbili tu ya watu ambao wanapatikana katika ulimwengu wetu huu.
There are children of God and there are enemies of God.
Kuna wale ambao wanatenda haki ambao ni watoto wa Mwenyezi Mungu, na wale ambao ni maadui wa Mwenyezi Mungu ambao tunasema ni waovu.
Now which one are you?
Je, jiulize huko katika nafasi gani?
Do your desires align with the scriptures? Is it your desire to spend your entire life in obedience to the word of God? Let's not talk about whether you're doing it or not perfectly. I'm talking about what is your desire.
Hatusemi, hatuneni ujiangalie ndani useme nini wewe unafanya, lakini nauliza je, matakwa yako ni gani? Wewe unatarajia kutii Mwenyezi Mungu na kumpendeza ye, kufanya vile ambavyo anatarajia, ama je, wewe umeamua kwamba utafanya vile ambavyo unapenda, ukidhania kwamba siku ya mwisho wewe ndio utakuwa na uwezo?
Or is your desire for yourself? Maybe you say, oh yes, I want to obey God, but the reason you want to obey God is because you then think God will owe you something.
Na wengine wetu tunaona kwamba tuna uwezo, tuna ushawishi ya kwamba utafanya bila ambavyo unataka ndio utatii Mwenyezi Mungu, lakini utafanya bila ambavyo unataka kwa sababu unaona kwamba ni Mungu anakutegemea wewe, wewe umtegemee Mwenyezi Mungu.
As if God is your employer and being a Christian is a job.
Na ukidhania kwamba Mwenyezi Mungu ndiye amekuajiri na wewe ndio umeajiriwa.
Oh, if I just obey a few scriptures, now I'm in service to God. And now he owes me my salary.
Ukichukua ile mtazamo ya ulimwengu ya kwamba ukitii sheria fulani utampendeza Mwenyezi Mungu na utaweza kuitwa mtoto wa Mwenyezi Mungu. Lakini tunaambiwa kwamba Mwenyezi Mungu ni mkamilifu, lazima ufuate njia zake vile yeye anapenda.
If that is the way that you look at God, if you look at God as someone who is just going to give you something and that's why you agree to maybe obey him sometimes, then that is a very good sign that you are not really a Christian.
Kumbuka wengi wetu tunaenda kanisani kwa sababu tuna shida, kuna kitu ambacho unataka katika maisha yako. Na katika hiyo nafasi unajidanganya kwamba umeenda kumtafuta Mwenyezi Mungu. Hiyo ni ishara ya kwamba wewe sio mtu ambaye anamcha Mwenyezi Mungu.
Because you're acting just like the world acts.
Ukweli ni kwamba unatumia nafasi kama ambayo watu ambao wanaishi katika ulimwengu huu wanafanya.
You have wicked desires just like the world has.
Wewe nia yako na makusudi yako sio mema katika neno la Mwenyezi Mungu.
But the Christian, the righteous, are those whom God has made new.
Yule ambaye anamcha Mwenyezi Mungu, yule ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu, ameweka tumaini yake ndani yake, ni yule amefanywa upya kupitia neno la Mwenyezi Mungu.
The Christian has new desires, not the old ones, new desires.
Yule ambaye amefanywa upya kupitia damu ya Yesu Kristo, tamanio zake, matakwa yake ni mapya kulingana na vile Mwenyezi Mungu angependa.
To love God and to obey God.
Yeye jambo lake la kwanza ni kumtafuta Mwenyezi Mungu, kumpenda Mwenyezi Mungu na kumtii Mwenyezi Mungu.
Not because they expect to get some little bit of money or some little bit of authority from God.
Na hawa wanamcha Mwenyezi Mungu, wanampenda Mwenyezi Mungu kwa sababu hawatarajii chochote kutoka kwake. Wanamtafuta tu yeye. Sio kama yule mtu ambaye anamtafuta Mwenyezi Mungu kwa sababu anataka pesa, anataka mali, anataka afya.
But because they know what great sinners they are. And they know what God has saved them from.
Wale ambao wanamtafuta Mungu wanajua ya kwamba hao ni watenda dhambi na wanakiri kwamba hakuna njia nyingine ila kupitia kwa Mwenyezi Mungu ndio wana uwezo kuwa wakamilifu na wenye haki mbele yake.
And they now know that God has given them new desires to hear from God in his word and to obey what God says through his word.
Na kupitia kazi ya Mwenyezi Mungu, ile hekima ambayo inatoka Mwenyezi Mungu imewafanya wakagundua kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anaweza yote katika maisha yao.
Not for money, not for authority or power, but out of a love for God which God himself has given in a new heart.
Kumbuka kwamba hawamtafuti Mungu kwa sababu wanatafuta cheo, wanatafuta tajriba, wanatafuta mali, wanatafuta ushawishi. Wanamtafuta Mungu kwa sababu wanampenda, na ile upendo inatokana na kazi ya Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye alitupenda kwanza.
The reason Proverbs 10:24 and other passages like it can say that the desire of the righteous will be granted.
Na ndio maana tunaambiwa kwamba katika mstari wa 29 sentensi ya mwisho ya kwamba na wenye haki watapewa matakwa yao.
Is because in the new covenant, in the new birth, God gives the elect a new heart, and therefore the Christian has the same desires as God.
Nuna kwamba katika ajano, agano jipya, katika yale matakwa ambayo yule mtu anabaya na mcha Mwenyezi Mungu, yanatendeka kwa sababu yule ambaye ameteuliwa na Mwenyezi Mungu, amefanywa upya, na kwa hivyo mawazo yake, fikra zake, na kila kitu ndani yake ni kipya.
In the sanctifying work of God, God makes the Christian more like his son Jesus.
Kwa ile kazi ya Mwenyezi Mungu ya kutakasa yule ambaye anamcha, huwa na kila siku anamfanya awe mfano kama wa Yesu Kristo mtoto wake.
God gives us right desires.
Mwenyezi Mungu huwa anatupatia mambo mema katika maisha yetu.
And those right desires will be granted in accordance with the will of God.
Na yote yatawezekana kulingana na vile ambavyo unaambatana na nia ya Mwenyezi Mungu.
Let's all stand and pray. Our Heavenly Father, we come before you this morning, Lord, recognizing that we are but sinners in need of a Savior, and you have provided that Savior in Jesus Christ. Lord, when we read a text like Proverbs 10:24, that you grant the desires of the righteous, Lord, help us to understand such texts rightly. That you are a good father, and you would never grant wicked desires, not to your children, because you know what is best for us, and it is you who gives us right desires, and it is you who grants us those desires according to your will. Lord, help us to keep you at the center of all things as we think, as we speak, as we do. May you be at the center of it all, Lord. Help us, because we know we are selfish and self-centered, and we have a tendency to put our own selves at the center of all that we do and all that we say and all that we think. Lord, replace those desires with a desire for you. Our desires for our own selfish selves fail us every time, but you, Lord, you never fail us. So how we pray that you help us to understand these things, Lord. How we pray that those who are Christians among us, that you might continue to draw them to yourself, to encourage them in your word, to grow them in sanctification, to give them right desires. And Lord, those who are among us who are not yet Christian, how we pray, Lord, that you might also draw them to yourself, that it might be true that you've written their names in the Lamb's Book of Life, and that you use your word, your gospel, your power for the salvation of those who believe. How we pray that it might be true that you would give them new hearts to repent and believe your gospel. And it's in Jesus' name that we pray. Amen.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above you, heavenly host. Great Father, Son and Holy Ghost. Amen.
Thank you. Have a good day.